nyakati ngumu zilikuja, wakatabiri sitoweza. Wengine wakaniambia, mbona Mungu wako wajibu? Nyakati ngumu zilikuja, wakatabiri sitoweza. Wengine wakaniambia, mbona Mungu wako wajibu? Lile jua lilikuja, likanileta ukame, likaunguza na walionitegemea. Kumbe Bwana alitaka niyapitie kama darasa. Sasa ninaelewa hata afya hii.
Justice Records.